Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9tti, galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6tti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16, kilohertzii 17 fi 106 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nagaan keenya kabajaa fi ulfina bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa Oromoo irraa isin haa dhaqqabu.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkuma yaadatamu sadaafni sagal guyyaa Fincilli diddaa gabrummaa haala haaraadhaan itti eegaleedha. Guyyaa kana yaadannee yoo oollu Fincilli diddaa gabrummaa qabsiifamee finiinaa jiru kun akka galma gahuu fi uummanni keenya akka gabrummaa bara dheeraa jalaa bahuuf gama hundaanuu sochii keenya jabeessuun dirqama lammummaati jenna.
Keessumaayyuu gootota dargaggoota barattoota keenya fincila kana irratti wareegaman ennaa yaadannee oollutti kaayyoo isaan irratti kufan galmaan gahuuf haa hojjennuun dhaamsa keenya.
Dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya galgala kana qabannee dhiyaannee jirra. Qophii kana beeksuudhaan hanga xumuraatitti sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa kan isin bira turru an baarantuu gadaati.
Animmoo ibsaa gaaddisaatii jalqabni qophii keenyaa oduudha.
Akka oduu raawwateen tumsa dhaabuleen mirgaa fi bilisummaa uummattoota cunqurfamoo kabachiisuuf ijaarratanii fi tumsuma kana ilaalchisee haasawaa muummichi ministiraa fakkeessi Hayilamaariyaam Dassaaleny Xibaare irratti waan qindeeffanne qabna inni isin dhaqqaba jechuudha.
Tumsa uummattoota kan bilisummaa fi dimokiraasii dhaabbolee mirga hiree murteeffannaatti amanan shan gidduutti mallateeffame ilaalchisuudhaan gaafiif deebii durataa sochii bilisummaa uummattoota Baniishaangul obbo Abdul Wahab Mahdii Isaa waliin afaan Amaaraatiin taasifne gara afaan Oromootti hiikne isiniif dhiyeessina.
Akka gaafiif deebiin obbo Abdul Wahab Mahdii Isaa waliin taasifne xumurameen yaadota miseensotaa fi deeggartoota dhaabolee tumsa kana ijaarratanii irraa arganne isin dhaqqabsiifna.
Gara xumura sagantaa keenyaa irratti gaafiif deebii qabna. Gaafiif deebii kanas kan taasifne dargaggoo ibsaa dhugaa waliin oggaa ta'u kan inni irratti xiyyeeffatus dhiibbaa yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti afaan Oromoo irratti gahaa jiruu fi afaan Oromoo afaan Amaaraatiin bakka buusuuf carraaqamaa jiru kan ilaallatudha.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jechaa amma hangafti oduudha. Oduun kunooti.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamum. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee isin dhiyeessina. Oduu kan isin dhiyeessu an Liiban Gadaati. Oduu tarkaanfii wabootiin eegalam. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa keessa sossa'u tarkaanfii farreen uummataa irratti fudhateen mnoota diinaa sagal hojiin ala godhem. Reefi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa keessa sossa'u onkoloolessa 27 bara 2015 godina lixa Harargee daaroo labuu ona hawwii guddinaa bakka araddaa ibsaa jedhamutti basaasotaa fi lukkeelee wayyaane uummata irraan miidhaa geessisuuf bobbaafaman bakka isaan qubatanitti aleeluun sadii ajjeese kanneen jaha ta'an ammoo akka madeese ajajii waboo godina baha Oromiyaa beeksisee jira. Dabbaltootii fi lukkeeleen wayyaane waboon ajjeefamanii fi madeeffaman kunneen walitti bu'iinsa Oromoo fi Somaalee naannoo san qubatan gidduutti dhalateef maqaa araara buusu jedhuun manguddo fakkatani ummattota caalaatti walitti buusuuf kanneen bobbaafaman akka ta'an barameera. Addi bilisummaa Oromo kan keessatti argamu tumsa bilisummaa fi demokiraasii ummattootaa bu'uureffame kan deeggaru ta'uu qeerroon bilisummaa Oromo ibsa baaseen beekse. Dhaabbileen siyaasaa shan addi bilisummaa Oromo, addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen, addi bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaa, sochiin bilisummaa ummattoota Beenishaangul akkasumas sochiin bilisummaa ummata Gaambeellaa onkoloolessa 23 bara 2015 Norway magaalaa Oslootti tumsa bilisummaaf dimokiraasii ummattootaa labsachuu ilaalchisuun onkoloolessa 28 bara 2015 qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baaseen kan deeggaru ta'uu beeksisee jira. Ijaaramuun tumsa dhaabbilee kanneenii mootummaa Abbaayirree Wayyaanee mirga ummata Oromoo saboota cunqurfamoo biroo sarbee jiru aangoo irraa qaarsisuuf boqonnaa haaraa kan uume waan ta'eef qeerroon bilisummaa Oromoo kan deeggaru cina dhaabbatu akkasumas walitti dhufeenyii fi gamtaan uumame kun biyya keessattillee ummattootaa fi dhaabota biroo hafan jidduuttis jabaatee akka itti fufuuf irratti kan hojjetu ta'uu ibsa baase kanaan hubachiiseera. Tumsichi qabsoo bilisummaaf taasifamu shaffisiisee Wayyaaneetti xumura kan godhu waan ta'eef ummanni Oromoo fi sabooti cunqurfamuun biyyattii hiree fakkaataa isaa mudate yeroon caalaatti ijaaraman amma ta'uus hubachiiseera. Dhaabbileen siyaasaa kanneen akka adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen, adda bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaa, sochii bilisummaa ummattoota Beenishaangulii fi sochii bilisummaa ummata Gaambeellaa ummattoota fi dargaggoota isaanii qindeessanii akka fincila diddaa gabrummaa irraa qooda fudhachiisan hubachiisuun tumsichi qeerroo bilisummaa Oromoo waliin ta'uun Wayyaanee aangoo irraa qaarsisuuf akka waliin qindeeffatu waamicha isaa dabarseefii jira. Sabooti cunqurfamoo biyyattii biroon hiree wal fakkaataa qaban tumsa kanatti makamuun harka wal qabatanii mootummaa Abbaayirree Wayyaanee mirga isaanii sarbee jiru gamtaan yeroon irratti qabsaa'anii ofirraa kaasan amma waan ta'eef fincila diddaa gabrummaaf akka of qopheessan qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baase kanaan gaafatee jira. Mootummaan Abbaayirree Wayyaanee umrii aangoo isaa kan dheereffate jaalala ummattootaan otoo hin taane afaan qawweenii fi shira walitti bu'iinsaa ummattoota gidduutti dhalchuun waan ta'eef adeemsi shiraa Wayyaanee kun kana booda akka ittiin fuufneef ummattooti cunqurfamoo wal hubachuun hariiroo obbolummaa fi ollummaa isaanii jabeeffatanii itti fufuu akka qabanis qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa isaa kanaan hubachiisee jira. Yuunivarsiitii Mattuutti humnoota tikaatiin ajjeefamu barataa Oromoo tarreessaa safaraan walqabatee barattoota yuunivarsiitii garaagaraa diddaa mul'isaa jiran. Yuunivarsiitii Mattuutti barataa injiinaringii waggaa tokkoffaa kan ture barataa tarreessaa safaraa mooraa yuunivarsiitichaa keessatti humnoota tikaa Wayyaaneen ukkaanfamee butamuun erga ajjeefameen booda barattooti Oromoo yuunivarsiitii Mattuu fi kanneen biroo keessaa barumsa dhaabuun diddaa mul'isaa akka jiran gabaasaan nu dhaqqabee addeessee jira. Barattooti Oromoo yuunivarsiitiilee Wallaggaa, Amboo, Jimma, Bulee Horaa akkasumas Madda Walaabuu qaamii barataa tarreessaa ajjeese gaafatamuu qaba jechuun diddaa agarsiisuu irratti kan argaman yoo ta'u yoo hin taane barumsa dhaabanii gaaffii isaanii itti fufuuf kan dirqaman ta'uu beeksisaa jiran. Haqi barattoota keenyaa ummata isaaniif jedhanii wareegamaa jiran ummata Oromootiin ba'a jechuun barattooti diddaa isaanii jabeessanii kan itti fufan yoo ta'u sirnichi humnoota badiisaa magaalota fi yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa jiranitti bobbaasuun shororkaa uumaa akka jiru barameera. Yuunivarsiitii Wallaggaatti barataan Oromoo muummee barnootaa injiinaringii waggaa afuraffaa ta'e artiist Hirphaa Fayyee loltoota Wayyaaneen ukkaanfamee eessa buuteensaa akka dhabame qeerroon beeksise. Gabaasaan qeerroo akka ifa godhetti yuunivarsiitii Wallaggaatti artiistii fi barataa kan ta'e dargaggoo Oromoo Hirphaa Fayyee waraana Wayyaaneen ukkaanfamee eessa buuteensaa dhabameera. Hoggansa bulchiinsa yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa qooda kan qabuu fi bara 2014 keessa barattoota Oromoo adamsiisaa kan ture Lukkeen Diinaa Tsaggaa Shabbir jedhamu Lukkee biraa hojii basaasummaa fi ukkaamsaa isarraa fuudhee Ahmaddiin jedhamu garee basaasotaa fi ukkaamsisitoota waliin bobba'een barataa fi artiistii Oromoo dargaggoo Hirphaa Fayyee konkolaataa lakkoofsa gabatee hin qabneen ukkaamsanii fuudhanii akka deeman qeerroon oduu facaaseen ifa godhee jira. Kun kanaan otoo jiru yuunivarsiitii Haroomayaatti barattoonni miseensa gumii dagaagina guddina aadaa fi afaan Oromoo ta'an gooleessitoota Wayyaaneen ukkaanfaman. Akka odeessi onkoloolessa 29 bara 2015 sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeessutti barataa Buzaayyoo Garramuu injiinaringii waggaa 2ffaa dabalatee barattoonni miseensa gumii guddina aadaa fi afaan Oromoo yuunivarsiitichaa lakkoofsaan 20 ta'an mootummaa Abbaayirree Wayyaaneetiin ukkaanfamaniiru. Motuma Wayani, Barata Buzayo Garamun, Master Plani Finfine Mormite, Finchila did Dagabrumake Sati Hirmate Adabisuma Oromolil, Idatak Abda, Etin Jechuran, Dorsisa Kantureetaun, Baramiram. Karora Master Plani Wayani, Hojira Olchu Makajetun, Marin Onota Ratitasifam Magala Holotati Egalamun Agamin. Motuma Wayani TPLF Master Plani Finfinefi, Godina Dana No Finfineti, Kotebula Oromo Lafarra Bukisufi, Avan Adafi, Sena Umato Oromo Abamsi Surat Ake Kate Hojira Olchuf, Makamari Umatajetun, Olifi Gadifi Gajrachu, Maddi Oduk Erogabasin. Karora Master Plani, Umani Oromo Lubusai Tuaregun, Durat Abatajiru Kana, Hojira Olchuf, Bakabu Oti Wayani TPLFi, Ergam Tunisa Opidion, Dabbalo tafi bulchito taisani magala damat walitik abun karora kana ummata kafur achi sanif kanitti olola turano gato ammas imuma kana ratti dabbalo tafi bulchito taisani walitik abun mari magala kholo ta dabalate ono ta daddar ratti ta ukanan ummata oromo afan fajjesuf kopa ajra chusani odun kunadde sejram ergamtoni dina mita kote bula oromo ragawuf kuk amni tokkolle kadittin agamni garab bulto tasammun sani dinan gabrum famitaw sani ubanne nutik errofi sabbontoni ilman oromo bakka jirru maran falma kenya finin sutu nubasa jechun qerrom bilisumma hubachi sejram motumma wayani hidattota ilman oromo tanirra mesha warana heku fakka jiru gabafamim Wadina bahaw laga ono ta gara gara ke sati motu maan fashisti wayyane ti pelef. Milisho ta ganda kannen oromo ta anifi shakurra. Hit anno hi kuf shirat at ajra chun saat ilame. Akka odesi madden ke nyade suti mak ala ko safi kodi mesha isinar kajru fida galme sa jadun. Hit atto ta mudda jram. Milisho ni ganda kunnenis mesha ankun gafa nutikennamu galmae wa nutikennamif lamma fa galme summaaf barbaach se jachun. Murmi gudda garsi sa kajiranifi wal gehi wayyane sa kalagatan odesi nugayekun dabalu nifagudam. Ademsi motumma wayyane lakof safkodik awe milishota galmesuf basekun. Soda hala yerofi sochi wabo nan nichake sajiru irrakate sabbonton ni ibsanirum. Warani bilisumma oromo gamasatin hidatto nilman oromo konnam bultota ke sattar gamtanifi. Polison ni oromia mesha isinar kajiru hi kachyo sontani. Garadinak abso sabake sanite wayyane tinanne suq abjechun yamicha gode fijram deho oromia godina bahaw legga ke sati motumman fashisti wayyane kashlabbo tasabo basun qabeenya ummata samajram akka odesinu dakqabe ibsutti motumman wayyane kashlabbo tadballo tasaq indesun suqi ummata qabsisisun yakkasamicha ummata ratirawochajram halakanan daldaltoni oromo heddun qabeenya sani samama kanjirano gatawu onota akka ebantu Magala hinde keessa suuqonni torba ona gidda keessa ammo suuqonni afur akkasumas ona ukke keessa suuqonni sagal dabballoota wayyane saamtoota ta'anin cabee qabeenyi maallaqa heddutti shallagamu saamameeram. Qabeenyi ilmaan oromo kana saamanii akkuma baran sabboontoota oromoo fi waraana bilisummaa oromootti qabachuuf yaalanillee ummanni itti dammaqe kan nu saamaa fi saamsisaa jiru mootummaa wayyaanee fi jaleessaa waan ta'eef Karanu danda amin mirgafi qabeenya keenya tikfachu falmi tifuf najechun ejjennasa ibsata jiram odut umuratin nanu matto takibatti diddanu matajirachun gabafemem akka kanan godina omo onota afurke satti ummani motum mabare wayani halam balale fachafi morma kajiru odun arganne ere jiram sochi ummatati kambarge wayanin onkolole sedigdami afur baraku malamaf kudashan raqabe polisota nanno fi federala magala dimmaka jedamutti bobbasun Ummata gola kajiru ifata iram. Kunkanan oto jiru onkolo leysa digdemi afur barakuma la maafi kudashan. Hordoftoti amanta ortodoksi magala yirgaj affe keesa. Basasa wayyane sirnichan irgame nukesa haba ujachun. Akka mormir agesisan odu wal kabate nudakabe ni addisam. Odu gamabrati namo achumanano ummato takibba keesa godina silteti baratoti muslimatan. Manabarum sasadar kalam mafa uffata fula sani hagugu. Yokin hijab akkan uffanne dabballoonni wayyaane orkurra didda mul'isaniirum barattooti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa biroos duula barnoota dhaabu irratti walkakaasuun mormii qaban akka mul'isantu ibsamem egaan dhaggeeffattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwateera qophiilee keenya hafan hordofaam
Agge fatto ta kenya kabajamu jallatamo kan cakata jirtan kun sagale bilisumma oromo meter bandi 10 kHz kuma 17 fi 1300 ratti isinif tamsa ajiruda gara qoppi kenya ittanu tidabarra innis tumsa dabole mirgafi bilisumma ummatto ta cunqurfamo kabachisuf ijarratani fi tumsa kan ilalchisun hasamu michi minister fakkesi haile maram dassalen tibare ilalchise kan qinde fanneta kunoti ittidiada
Ashama kam jirtu kabajamtota dhaggeeffattoota keenya tibba kana dhaabuleen mirgaafi bilisummaa ummattoota cunqurfamoo Empire Ethiopia keessa jiraniif qabsaan shan walitti dhufuun tumsa ijaarrachuun isaanii ni yaadatama kaayyoo fi faayidaa tumsa ijaaramee kana ilaalchises sagalee bilisummaa Oromoo dabalatee miidiyaaleen idil addunyaa bebbeekamoon akka Associated Press, Washington Post, Oromo Media Network, Radio Oromiyaa VOA akkasumas marsaliin adda addaa gabaasanii jiru gabaasaa jiru dhaaboleen tumsa kana ijaarratan shanan jechuunis adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa biyyoolessa Ugaadeen sochii bilisummaa ummata Gaambeellaa sochii bilisummaa ummattoota Beenishaangul sochii bilisummaa ummata Sidaamaa karaa bakka boota isaanii akeeka fi kaayyoo tumsa kana ilaalchise miidiyaalee garagaraaf waltajjii tumsi kun irratti gaggeeffame dabalatee karaa isaanii mijaa'e hundaan ibsanii jiru ibsaa jiru. Miseensonni dhaabolee kanaa deeggartoonni guutuun ummattoota cunqurfamoo dhaabonni kun irraa ijaaramanis ijaaramuu tumsa kanaatti akkaan gammaduu addeessaa jiru. Gammachuu ibsachuu bira darbanis kaayyoo tumsi kun ijaarameef galmaan ga'uuf kan isaan irraa eegamu hunda ba'uuf waadaa isaanii haaromsaa jiru. Ijaaramuun tumsa kana ummattoota cunqurfamoo fi jaalattoota bilisummaa isaanii haa gammachiisu malee gabroonfattoota fi saamtoota afaan qawweetiin ummattoota kana ukkaamsanii bitaa jiranii fi lukkeelee isaanii hedduu rifachiisee jira aarsee jira akka wacan taasisee jira.
L'amico che dirti te Calenti a tanti a riazzana Iarana Illa Accanto cami Balbala ruga Vanami Adami Olla Gamsa Gergalli voi c'è Ganamni voi c'è Dubina dove Iarana Cavala devi c'è Giruma Girra Falca Uè Iarana Girra Gabruma Matati Matani
Kabajamoo dhaggeeffattoota ijaaramuu tumsa kanaatiin wal qabatee bakka bu'oonni dhaabolee kanaa maal jedhan waanuma gaggabaabduumee waliin haa caqasnu.
Amma gaa hariiroo kana sadarkaa olaanaatti guddisuudhaaf jedhamee jaarmoonni kun shananuu kan hiree murteeffannaa uummattootaa irratti kan amanan. Kan fudhatan waan ta'aniif bakka tokkotti gurmaa'anii tumsa kana ijaarrachuun waliif qofsaa'uuf wal ta'anii walii mallatteessanii jiru jechaadha.
Mul'isnee Beetanaa Hoxxeessoo Baalaadho. Dirijituun yoo wakkaatkuutti Sidaamaa National Liberation Front yeduroo SLM no. አሳባችን አቅማችን ሁሉ ለማስተባበርና ደሞ ከዛው የህዝባችን ራስን እድል ራሱ ለማወሰን ትግሉን ለማጠናከር ብለን ነው ይህንን ስምምነት ላይ የደረስነው እና ያሳደገንም በዚህ ኃይላችንና አቅማችን አስተባብረን በአንድ ላይ ሆነን በአንድ ላይ እንድንነሳና የጋራ ጠላታችን በጋራ ለመታገል ነው።
እኔ ስሜ ሐሰን አብዱላሂ ይባላለሁ። የጋሪን በህራው ንጻውት ግንባር ኤክስኬቲቭ ኮሚቴ እስራ ጻምቶ ተባለና የኢንፎርሜሽን ቢሮ ኃላፊ ነኝ። እዚህ እየተካሄደው በኦስሎ የኖርዌይ ዋና ከተማ ነው ማለት ነው። አላማው ደግሞ ህዝቦቻችንን ተባብረው በኢኮኖሚ በሚሊተሪ በፖለቲክስ እና በዲፕሎማሲ ተባብረን ይህንን መንግስት አረብናዊ መንግስት ለመገርሰስ ነው ዋና አንዱ ዋና አላማ።
ስሜ ኡማን ጎራ ይባላለሁ። የገምቤላ ንጻነት ንቅናቄ ምክትል ፕሬዝዳንት ነኝ። ይህንን ዘረኛ ውያ ነው ለመጣል አንድ ላይ ሆኖ ይህንን መግፋት አለበት። ኦሮሞ
ቤኒሽንጉል፣ ገምቤላ፣ ሲዳሞ ተነስተን አንድ ነገር መስራት አለብን ነው።
እሺ፣ እኔ አብዱልዋሃብ ማህዲ ኢሳ ነባላለው። ቤኒሽንጉል ህዝቦች ንጻነ ንቅናቄ ሊቀመንበር ነኝ። በቀን 23 ጥቅምት ወር በኦስሎ ከተማ የተካሄደው ስምምነት ለህዝቦችና ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲያዊ የተፈረመ ነው እና የቤኒሻንጉል ህዝቦች ንጻነት ንቅናቄ ትብብሩ ለነጻነትና ለዲሞክራሲያ መመስረቱ አስመልክቶ ከድጋፋችን ጋራ ከድርጅቶችን አባላትና ጋራ ተስማምተን ነው። በሁሉ አቅጣጫ ማለት ነው ሜዳ ያለው ተውና እዛ አገር ቤት ያለው ህዝቦቹን ከኛ ጎን ቆሞ ነው። ይሄንን ትብብር በጣም አስፈላጊ ትብብር ነው። ይሄንን በህዝብ ድጋፍ ነው እኛ የሄደንበት።
ቱምሲኩን ለፍሰሙ ሆርዶፌ ሚሴንሶኒ ፊዴ ገርቶኒ ዳቦታ ከነኒስ ዋንጀ ደንቀቡ
አኒ ተሾማይ ካንጀ ደማ ካነል ዛሂር ማቴ አሲናና ኦስሎቲ ኦስሎ ማጋላ ራቲ ኮሺ ጋር ኪሎ ሜትር ለማባቲ ኮልቦታን ከንጀር እናና ከንጀራዳ አናካው ናማውሮሞቶ ኮቲ ሄዱ ገመቹ ከባ ቱምሳ ናሞቲ ወልፈካተን ይያርሚያ ወልፈካተን ወሊነደማኒ ካናወነር ጓኒ ሄዱ ኦሮሞን ኦሮሞን ካናካው ኦፍሸኪ ተቆማለ አጣዱ በአበቱ ፊ አጣት ገመድ ነለበታ።
እኔ ስሜ ጃቤሳ ለጋሞ ይባላል። እኔ የመጣሁት ከሲዳማ ነው። የሲዳማ ኮሚቲ የሲዳማ ኮሚቲ ወክየን እዚህ ያገኘሁት የወጣቶች ተውካይ ነኝ። የዛሬ ቀን እጅግ በጣም ታሪካዊ ቀን ነው ለኛ። ምክንያቱም ይሄ አላያንስ PFD የተመሰረተው ከረጅም ጊዜ በኋላ ለረጅም መንገድ የተጓዘ የትግል ምዕራፍ ነው።
አኔ መጋላ ኢሱዲን እስካራ ራይን ደፈ መቃፍ የኢሊሊ ጃማ ኢሊሊ ሶጃማ ኮኛ ያንቱ ደጋ አንንተን ተዳባገ ከምተን ተዳባ ተከቲን ርማደ ደፈ ሰዲቱ አለ ዴማ ጅሩኩኒ ሀለ ነመገመች ሶማሊፍ উম্মት አከፈኛ ገብሮሜ ጅሩ ነምሳኒ ዘከፈኛ ትደቺ ሳኒ ራፍራሰማ ጅሩ ዱማ ጅሩ ረከቻ ጅሩ ዲራሪያማ ጅሩ ከናወጂን ወልድስኔ ፈቆታኔ ወንት ፈቆታኔ ቢነ ከነፍራ ካሱ ደንዴኛ ዋንጀወሙ ከንዳም ሸነን ድሴ የትልየን ራይርማኔ ወመኒ ህትልየን ድሴ ዋን ነመገመች ሱዴማ ጅራ ሽለቾደ
መካንኪያ አብዲ ገመዳ ጫሊንገረማ ከነንጅራት መጋላ ኦስሎቲ ጉያህራ ባይኪነ መገመቺሳ ሃላንገም መኔጅራ ሰቢንሳ ጉያ ከሊሳ አደ ብልሱማ ኦሮሞ ፊ አከሱማ ፊ ሲዳማ ኦጋዴኒ ፊ ገምቤላ ቤኒሻንጉል ወሮተንከነ ጀርሚዮተንከነቱ ጉያ ከሊሳ ወር አኪክኒሳኒ ወልፈካቱ ከሮራዋል ፈካታ ወረቀበን ወጪኒን አዴሙ ወረደንድ አንቱ ቶኩማ ኡማኒ ወሊመለፒሰኒ ኩንሞ ካዩንሳ ሞቱማውያኒ ቶኩማራን ቡክሱ ዮኪሲሞ ወራኑ ዋንደንዳኒስ ኩንንዱምቱ ተኤ ከናፍ ባይ ገመኔ
ማይ ኔም ኢስ ኮለር ያፍ ሸሪፍ አም ፍሮም ኦጋዴን ኤን ዊመን ሶ አም ቶኪን አባውት ዩ ኖ ዲስ organization, five organization, they work together today. I'm here and I feel that is very important, our art. It's very important. We need freedom. We need our art, our freedom. I'm talking about the freedom. I just tell them that this is the nice thing, so we have to hold our hands and this, you know, we have to show how these people, we hold the hands. We hold the hands and we need the freedom and we talk to until the future we talk to freedom. We need the freedom.
Ani Abdullah Abdi Ahmedin Jama Ani Radufe Sujin Madara Iskara Rain Dufe Hirmade Volkidi 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 sabati sablamota asrenya warra fakkatu wajji wali galle wal tani wala tarat wali malati da karati ma de hanin jirara halata ne dure bare da da e ga hale yo de ken hale da bana ne dura da hale bana ne hale ra illa aran tana de ma jira hala bare da da su de ma mali fi namni bil sabar da ko ko tawasi wajji ne ka so da din ka di a ran sa da kan ta wal fakkatu wajji abu wali galte in sauli ba de
ഇരത്തിരുടെ tumsa ummata o khasarni wal fakkatu tokko rakko wal fakkata kabu tumsa wali ngoda tewan kae tumsa barbaachi sa danjan
kabajamo dagge fatto ta kenya akuma gabasine yadota bakkabota dabota tumsa kana ijarani misenso ta fi deggartota dabole kana isini de suf yalle kana abbotin dimma ummatonni cunqurfamon gudda gammadani jiru ദിനൊന്നി ഫി ലുക്കേലിൻ ഉമ്മത്തോറമോ ഫി ചുങ്കുർഫംതോത തുംസകന ഇജാറതൻ വേററനി സാമാഫി അജ്ജേസാ ജിരങ്കറു ഇജാറമു തുംസകന അത്രിഫതനീജിറു യാദ്ദാനീജിറു ഇബ്ബതനീജിറു ദുഗാദുബച്ചുദാഫിസ് തുംസകുൻ ദിനൊത ചുങ്കുർഫംതോതാതിഫ് യാദ്ദസാഫി കയ്യാദ്ദോ ഗുദ്ദ ഇസാനിത്തുമേദ തുംസകന ഇലാൽചിസുൻ എർഗമാൻ ഓൽതേ ബുൽതേനിസ വയ്യാനേ ഹർകജിറു കയ്യറോ മറസുറാന്ന മദ്വേ യോകം മല്ലസാ ബക്കടകേ മറത്തിഫാന ദേമേ isa ajaju fi hirriba isa dorku ergamtichi hayla maryam dassaleng onkolole sadig demi torba barakum ala mafi kudashan parlama fakkesi rafao lukesa tai hasa tasin hasa alle hinjedamu kuni mannega mannega kanan ijarsicha ija homa himfidan jedun ilalu kajele jira ergamtichi kun gamatokkon hinjiran jecha gamabran karana gatin fitachu dandeenya jechun wan waldaafi goftoleen isaa jedhi jedhaniin mannegee jira. Ergamtichi kuni hinjiran jecha eessaa dhufaniimmoo karaa nagaati si waliin haasa'uree gaafii jedhuuf deebii hin qabu. Mee waan inni manneege keessaa xiqqoo dhaggeeffannee olittaa deebinu.
Bamasaariyaa haayil mangistin qayyiraadhan biloo hin miluu akaalaat tirgum hin maayisatu mohonaachoon bamiggabbaa hizbuu hin miirraddaabbatu neetaas ilaalle bazii sababa asbaab የዋህ ዳስፖራዎች የሚሰጡትን ገንዘብ ለመሰብሰብና ለማካበት ካልሆነ በስተቀር ትርጉም ያለው ነገር እንዳልሆነ የሚታወቅ ነው። በእኛ እምነት ይሄን ነገር ተተው የበለጸገች ያደገች ያለች አገራቸው በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ ሐሳብ ለነቱም ካላቸው ሊያቀርቡ በሚችሉበት ደረጃ ላይ ደረሰች በመሆኗ ይሄን ተተው ወደ ሰላማዊ መስመር ቢመጡ ይሻላቸዋል እንላለን።
እርግምትች ኩን መነገ ሳከነ ከይሰጥቲ abaa oda balatee dhaabota tumsa kana ijaaraniin hinjiranii ummanni isaan bira hinjiru namoota muraasa deeggarsa uummataa hin qabanii jedhee jira. Osoo paarlaamichi paarlaamaa dhugaan uummattoota bakka bu'e ta'e gaafiin achumatti ergamticha waan guutame qofa bulgaafatu kanaaf dhiyaatu gaafii maaf maqaa miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa oromooti jedhuun oromoo kumaati talahiitu darartu ajjeeftu biyyaa baqachiiftu maaf maqaa ogaadeniitiin qabsaa'ota gaambeellaatiin sidaamaatiin beenishaanguliin ajjeeftu hiitu biyyaa baqachiiftu kan jedhu ture. Akkuma jaldeessa keessaa maal filatu jedhamu san hunduu san waan ta'eef eenyutu eenyu gaafata jennee haa dhiifnu. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawoo Dibsaa tumsa tibbana abaa'oo dabalatee dhaabuleen shan ijaarratan kanarratti haasawaa ergamticha Hayila Maariyaam Dassaaleny haasawaa irratti ve afaan oromoo fi afaan amaaraa irratti deebii quubsaa kennanii jiru.
Duraan dursa kan mootummaa humna waraanaatiin lolaan garagalchuun faayidaan qabu ka jedhuun jalqabuun barbaada. Yoo kuni faayidaan qabne jalqabatti ka gaafatamu paartii amma aangoodhaan mootummaa Itoophiyaa waggaa 25 qabatee humna waraanaatiin fi ukkaamsa hidhaadhaan uummata bulchaa jirudha jechuudha. Gara humna waraanaatti Itoophiyaa keessatti lola jiruutti yoo deebine adda bilisummaa Oromoo jalqaba qaama mootummaa ce'umsaati nagaadhaan akkaataatti haala jijjiiramu itti seene ka humnaan dhiibame mootummaa sana keessaa darbatame lollitti baname dirqame qarsoo hidhannootti seenedha. Dhaabooti biraa akka adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen, sochii bilisummaa uummata Benishaangul, sochii bilisummaa uummata Gambeelaa, adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa isaan kun hundi qaama ce'umsaa keessa turanii mootummaa ce'umsaa keessa tokko tokkoon adda bilisummaa Oromoo booda humnaan dhiibamanii qaqqabsoo hidhannootti seenanidha. Humnaan dhiibamne qaqqabsoo hidhannootti seenne lola mootummaan Itoophiyaa itti nu dirqetti itti jirrudha. Erga sanaa asis dhaabotiin hedduun dhiibamanii qaqqabsoo hidhannootti seenaniiru. Akkuma muummichi jedhe silaati qaqqabsoo hidhannootti seenuun hawwamaan turre. Garuu kanneen qabsoo hidhannootti seenan qofa osoo taane ka biyya keessa nagaadhaan hojjenna jedhan dabalate uummattoota Itoophiyaa walii galle addatti immoo uummati Oromoo fi ka amma adda bilisummaa Oromoo wajjin tumsa kana labsatan uummattoota isaanii hidhaa ajjeecha jumlaadhaan ajjeefamu ka addunyaa hundi beeku ka mootummaan amma aangoorra jiru waggaa 25 itti jiru jechuudha. Kanatu qabsoo hidhannootti nama dirqee jira.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin kun kanumaan hin xumuramne itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanutti qabannee dhiyaanna.
Dijeenurra martite mana nurra diriigre lammi goge dirjite kaleeti attali arri aggana yarano ilaa aggamtu kami balbala dhuga banami adami olla aggamta galgalli boicha ganamni boicha dubbina doofte ayarana gabaala beelicha jiruma jirra balgawee jala jirra gabrummaa mataati baatanii bara dhabuu waliin argu kunnee kaankee bajamaa bilisummaa.
Kabajamuu dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromootirraa isinii tamsa'aa jiru ammallee akkuma itti fufetti jira. Ittaan sudhaan kan sin biraan geenyu gaafii fi deebii ta'a. Gaafii fi deebii kanas kan taasifne obbo Abdul Wahaab Maaddii Iisaa waliin itti dhiyaadha.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, dhaabuleen siyaasaa mirga hiree murteeffannaa uummattootaatti amananii fi dhugoomuu dimokiraasii fi bilisummaa uummattootaaf qabsaawwan shan jidduu dabree tumsa uummattootaa kan bilisummaa fi dimokiraasii ijaarachuuf wal ta'uu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Waa'ee dhuma tumsa qabsoo utubamee kana ilaalchisuudhaanis sagantaa dabree keessatti gaaffii fi deebii bakka bu'oota adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen, adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa fi sochii bilisummaa uummata Gambeellaa waliin afaan Amaaraatiin taasifnee afaan Oromootti hiikni dhiyeessinee turre. Dhaabulee tumsa kana ijaaran keessaa tokko kan ta'e sochii bilisummaa uummattoota Beenshaangul irraas durataa dhaabichaa obbo Abdul Wahaab Maaddii haasofsiifneerra. Hiikkaa gaaffii fi deebii obbo Abdul Wahaab waliin taasifne ammoo akka itti aanutti qabannee dhiyaanneerra nu faana boodaan hordofan affeerraa keenya. Dhaabuleen mirga hiree murteeffannaa uummattootaaf qabsaawwan shan onkoloolessa 23 bara 2015 biyya Norweetti tumsa qabsoo ijaaratuun gabaafameera. Dhaabni keessan sochiin bilisummaa uummattoota Beenshaangul waa'ee ijaaramuu tumsa kanaa irratti maal jedhaa jennee gaaffii dhiyeessineef obbo Abdul Wahaab wayita deebisaa kennan akkas jedhan.
Bakkan 23 biqiltii warra Bo'osloo katamaa yetakaayedee siminnas. ለህዝቦችና ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲያዊ የተፈረመ ነው። እዛ የተደረገ ጓዶቹ አራት ድርጅቶች የነበሩ ፊት ተወካዮቹ በእኛ እንድሳተፈን ነው።
ወልገይ ኦንኮሎሎስ ድግደም ይሰድ ይበረኩማ ለማፊ ቁደሸን መጋላ ኦስሎት ታአመረቲ ወሊገልቴን ቱምሰ ኡመቶታ ከምብልሱማፍ ዲሞክራሲ መለቴ ፈሜረ ዝርነ ወሊገልቴ ወሊመለቴ ሱከነረቲስ በከቦት አቦታ ቱምሰ ወሊን ኢጃሬ አፍረኒቱ አርገሜ ንቲስ አኩሞ ወሊገልቴ ሰና መለቴ ስኒት ለኮፍና ኮማ ዋን ራዱ በቲ ሀፍኒን ቀብኑ አብኒ ኬኝሶቺም ብልሱማ ኡመቶታ በኒሻንጉል ሰበባ ሆጂቲን ቀበሙራ ከራ በከቧ ኬኛቲን አርገሙ ዳባቱስ ጠላያ በረስኔ አከሄረቱም ስቻ ጉቱት እቲ አመኑፊ ወሊገልቴ ረጋሜስ ፉደኑ ስርነን ቶምሰ ኡመቶታ ከምብልሱማ ፊ ዲሞክራሲቲቭ ቤክሲፍ ኔጅራ ዳብኒ ኬኝሶቺም ብልሱማ ኡመቶታ በኒሻንጉል ቶምስኩን ብልሱማ ፊ ዲሞክራሲ ኡመቶታ ዱጎምሱ ዳፍ ኢጃራማ ጅራቹ ላችስኔ ሚሴንሶታ ፊ ዴገርቶታ ዳባ ኬኛ ወሊና ከስመስ ኡመቶታ በኒሻንጉል ወሊን ኤርገ ገዲ ፈገኛን እረቲ መሪ አንኔ ሮገ ሁንዳን ኢትስ ወሊገ ሌቦ ወደከን ዴገርሰ ኡመታቲን ቶምሰከነ ዳቡሌ አፍራን ወሊን ኢጃሩ ዳፍ ሙርቴስኒ ኡመኒ ኬኝስ ንጭና ዳበቴ ቶምስኩን አካን በርባችሳተው ዋን ሁበቴፍ ዴገርሰ ኡመታቲን ቶምስጨ ኢጃሩ ትጨኔ
ህዝቦቹን ከኛ ጎም ጎን ቆሞ ነው የነን ትብብር በጣም አስፈላጊ ትብብር ነው የነን በህዝብ ድጋፍ ነው ኛይ ሄደነበት
አከክን ቱምሰ ኡመቶታ ካን ቢልሱማ ፊ ዲሞክራሲ ዳቡሌሽናን ኢጃረሜ ካና ማሊ ጄኔቲስ ዱረታ አሶቺ ቢልሱማ ኡመቶታ ቤንሻንጉል ኦቦ አብዱል ወሃማዲ ጋፈነራ ቱምሲኩን ቢያፊ ኡመቶታ ኬኛ ፋይዳ ጉዳ አርገንሲ ሰጀኔ አማና ጄቹን ኤገሉ
የትብብሩ አላማው የየነን ይበጃል የመቻል ሀገራችን ይበጃል ቢረን ነውኮ ጥቅማት ደግሞ አለው የህዝብ ጥቅም ይገኝበታል ቢረን ነውኮ እኛ የሚ ትብብር አምስት ድርጅቶች ቢረን ተቋቋመን
ኑቲ አቦሌንሽንን ቱምሰ ኡመቶታ ከምብልሱማ ፊ ዲሞክራሲ ሁንዴስኒ ኩን ቱምሲኩን ቢየኬኛ ፊ ኡመቶተ ኬኛ ቡዋ ጉዳ ቀባ ፋይዳ ስራ አርገነ ጀኔቲ ከን ሁንዴስኒ ከናፍ ኑቲስ አንገብልሱማን ኡመቶተ ቤኒሻንጉል ምርከናውቲ አከይተ ቱምሰከና ገሊንገውዳፍ ሆጀቹራ ቦደቲ ህንጀኑ ሞቱማ ነበረ ወያኔ ኡመቶተ ኬኛ ረቲ ሂዳ ደረራፊ አጀቻ ወልማገለቲ አጩጫ አዳዳ ጌሲሱ ኤርገኤ ገሌ ቱሬራ ዋንቴፊስ ሮሮ ገቴቲ ኡመቶተ ኬኛ በሮታ ቱሬ ከነቲ ጡምረጎቹራፍ ቱምስኩን አካም በርባችሳ ዳጅኒ ያመነ አከይተ ቱምስቻ ሰርና አባይረ ወያኔ ዳበምሲ ሱዳን ምርግህሬ ሙርቴፈና ኡመቶታ ዱጎምሱ ዋንቴፍ ኡመቶኒ ቢየቲ ኬሰጅረን ካንፈዳን አከፍለተኒፍ በርባደን ወሊን ቢየ አከጃረተን ዮከን መተመታይ ሳኒቲን ቢየ ወለበታቲ አከቀባተን ደንዴሲ ሱዳ ካንሙርቴፈቱ ኡመቶታ ገሄንኬኛ አከ ኡመቶኒ ምርገ ካን እጎቱቲ ቀባተኒ ዋንፈዳን ሙርቴፈተን ደንዴሲ ሱዳ ኑቲ አከየከኬኛ ኡመቶታቲ ቤክትፈነ ኡመኒየሙ ካንበርባዱ ፍለቴ ሙርቴፈታ ጀቹዳ
ህዝቦቹ ይወስናሉ እኛ አይደለም ይወስን ህዝብ ነው አላማችን ይዘን ለህዝብ ለቀርበዋል ህዝብ ደግሞ የነሱን ወሳኔ ነው
ኡመቶኒ ኢምፓየር ኢትዮጵያ ከሰጥ ጭንቁር ፈማጅራን ከናከ ኦሮሞ ሲዳማ ገምቤላ ኦጋዴን ቤንሻንጉል ኢፊ ከነምብሮቲስ አከምርግ ህሬ ሙርቴፈና እሳኒ ጉቱት ፊ ጠባውፊ ሀቅኒ ወልቂጡማን ዲሞክራሲ ፊ ብልሱማን እሳኒ አከዱጎሙፍ ቱምስኩን ፋይዳ ማሌ ቀባታ ገሄኒሳ ማል የቱ ከንጀዱ አሞ ጋፊታን ሶራን ኦቦ አብዱልሃብ ማዲ ጋፈኒ
ትልቅ ፋይዳ አለው ትለናል ለምንድን ነው አሁን ወያኔ ህዝባዊ እንደገርተሰ የቤንሻንጉል ህዝብ ብቻ አይደለም የተለያየ የኢትዮጵያ ዜጎች ሁሉ በሙሉ ነው
ቱምስኩን ይጃረሙን ፋይዳ ጉዳ ቀባታ ሞቱማን ወያኔ ወይታማ ከነ ኡመቶተ ሚጣ ኡልፋታ ዳፍ አፌራጅረ ሀጩጫን ኩነሞ ኡመቶተ ቤንሻንጉል ቆፋዶ እንታኔ ሰቦታ አፍሰብ ለሚሌ ኢትዮጵያ ኬሰጅረን ጭንቁርፈ ማፍ አፌረማን አዳዳ ሁንደረት ራጎተማጅረ ሞቱማ ወያኔ አንጎር ጅሩ ከን ኮራ አንጎረት ቲክሳጅሩ መጠንቶታ መቃ ኡመቶታ ዳዋታ ደንታ ስርንቻቲፍ ቢተመኒዳ
አሁን በየካድሬ ራሳቹ የጋድሬ የኦሮሞ ንብረት ይዘረፉ የቤንሻንጉል ንብረት ይዘረፉ የጋምቤላ ንብረት ይዘረፉ ይሄንን ሁሉ የተደረገ የወያኔ ጋድሬዎች ነው በእነሱ ድክማት ላይ የወሉ የኛ የብነ የህዝቦች የነን የህዝቦች ንብረት ማለት ነው።
የሮማ ከነከን ቀበኝ ኦሮሞ ቤኒሻንጉል ጋምቤላ ሲ ከነመቶ ተብሮቲስ ሳምቲ ሳጅረን ደበሎ ተወያነቲ ቀበኝ ኡመቶታ ከነ ሳማፊ ሳምሲሳ ፋይዳ መታ ሳኒቲ ፎልፈታጅሩ ዋንቴፍ ቱምሲኩን ከንሁንዴ ፈሜፊስ ጭንቁርሳ ብየቲ ከሰቲ ኡመተ ከሚራዩ ጋው ድረድ አበቹዳፍ ዮተው ኮኒስ ኡመቶተ ብየቲ ከሰጅረን ከሚፉታ አጀቹዳ ከኢትዮጵያ ከሰቲ ሞቱማ ወያኔቲን ጭንቁርፈሜ ከሚዩ ምርገሳ ከበቺፈቹዳፍ ገረቱም ሰኡመቶታ ከምብልሱማ ፊ ዲሞክራሲ ኡፌ ኖሊን ቀፍሳው ደንዳ ኑቲስ ገመቹ ጉዳዳን ሲመነም ቱምሲኩን ምርገው መቶተ ብየቲ ስርናባይ ወያኔቲን ሰርበሜ ከበቺሱዳፍ ቧ ዮካን ሾራ ኦልአና ቀባታ
ትብብሩ ለማይንን ዜጋ ለማይንን ዜጋ ተጨቆሮ ነው እኮ ለራሳችን አይደለም ለማይንን ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ የተጨቆነ በወያኔ አግዛት ወጥቶ ወደ ትብብሩ ማቀላቀል እኛ በጣም ተስፋሮ እንቀበለዋለን ማለት ነው። ትልቅ ፋይዳ ስላለው ትልቅ ሚነት ያለው ነው።
ቱምስ ኢጃራሚኩን ኡመተ ኦሮሞ ኦጋዴን ሲዳማ ቤኒሻንጉል ፊ ጋምቤላ ፍቁፋ ዋንታኔፍ አቡሌ ሄረቱም ሰከናፍ አቹን ንወሊን ቱም ሰከናረቲ መከመኒ ቀብሳው በርባደን ሁንደ ሂንዶዊኑ ንሲመነ ሞቱማን ወያኔ ኡመተው ኢትዮጵያ ከስጅረነረቲ ኡካምሳ ሃማ ራቦታ ዋንጅሩፍ ስርነጭን ቁርሳ ወያኔን ድርርሰ ከነ ቡቂ ሱዳን መርግህሬ ሙርቴፈና ኡጎምሱፍ ቀብሶ ቱምስ ኬኝ ታይሱ ከሰቲ አብኒ አከይካ ቱምስቻ ፎልዱራ ተርካን ፈቺሱዳፍ ምርጋ ኡመቶታ ብየቲፈን ፈልማጅ ኡከሚዩ ቱምስቸቲ መከሙ ደንዳ ከናፈሞ ምርግ ህሬ ሙርቴፈና ኡመቶታ ጉቱ ጥፊ ጠባሁት ከነመኑ ከበጀሙ ምርጉ ተነሞ ማፊ ዲሞክራሲ አከስመስ ብልሱማት ከን አመኑ ተውቱ እረጅረም ቱምስኩን ምርገ ብልሱማ ለሚሌ ከበቺ ሱዳፍ ቀብሳ ዋንቴፍ ከነፍጠቹን ድርቀመ ወይታማ ከነይጋ ዳቦለን ሄዱን ገረቱም ሰኑት ይጃረ ቱምሰ ኡመቶታ ከን ብልሱማፊ ዲሞክራሲቲ መከሙ አከፍደን ይፍሳጅሩ የሮዲዮቲ ገረቱም ሰኬኛት ኒመከሙ ጀዴን ያዳ ሐልጅሩስ ከነፈካታ
ወደኛ ለሚቀለቀሉ የፈልጉ ያለው አሁን የሰማው ብዙ ድርጅቶች አሉ። በቅርብ ጊዜ ለሚቀለቀሉ ይመስለኛል ያለ ሁኔታ ነው።
ጠገፈቶ ተከኛ ከበጀሞ ጋፊ ፊዴቢን ኩን ካና ሂንቱ ሙራምኒ አከከቱም ሰከና ገሊንገ ሁዳፍ ቆድኒ ዳቡሌ ሚሴንሰቱም ሰኡመቶታ ከምብልሱማ ፊ ዲሞክራሲ ታኒ አከሱማስ ገሄን ኡመቶታ ኢሳን ቀብሳዋ ፊ ጅረኒ ማልተው አከቀቡ ፊ ዲሞ ተግሮ ረቲስ ያደ ድረታን ሶቺ ብልሱማ ኡመቶታ ቤንሻንጉል ኦቦ አብዱል ወሐማዲ ኢሳን ኡፍላታን አሞ ሰገንታ ከኘታኑ ከሰቲ ቀበነዲያና ኦፒያር ዳፍቅን ዴስኒ ኤስኒ ዴስኒ ከናስ ካንጦምሮ ሲርቦራክሳ ቤንሻንጉል ካናኒ ነጋያቲ
kabajamu dhagge fattoota keenya qopiin keenya sagalee bilisummaa oromoo kutaa afaan oromoo tiraas ni tamso ammallee akkuma itti fetti jira qopiin keenya ittaane simbira gau yaadata yaanni kunis kan irratti fuulleffate abolition walitti dhufuudhan tumsa ijaarrachuu isaan irratti yaada kana kan nu kenne hawaasa oromoo waltajjii sanarratti argamee fi biyyoota garagaraa keessa jiraatudha ammallee nufaana bu'a
ayyee abillee gaaddisaa fi michaa kan jedhama itti gaafatan koo hawaas osloo bakka bu'aadha tumsa amma jarmiyoolee shanan gidduutti godhame kun tumsa hedduu barbaachisaadha tumsa ummata yookaan sabni wal fakkaatu tokko rakkoo wal fakkaataa qabu tumsa waliin godhate waan ta'eef tumsisaa tumsa barbaachisaadhaan jedhu dhaamsinii ani dabarsuu barbaadu kan yaadiin kennachuu barbaadu tokkoffaadha tumsi kun tumsa wal fakkaataadha keessumaa ummata biyya alaa jiru ummata oromoo ta'uu kan saboota kanaa kan biyya keessa jirus kan biyya alaa tarkaasii mootummaa wayyaanee irratti fudhataa jiru kanas wal bira dhaabbatuu qabuun jedha kana gaafan jedhu fakkeenyaaf gaafa oromoo miidhamu gaafa barattoonni oromoo hiriira ba'anii gaafa qotee bulaan oromoo hiriira reebamu ummanni isa faa kunis sabaaf sablammii haadha tumsa godhatan kanas ta'e kan biraa bakka jiranitti biqila wal fakkaataa yookaan mormii wal fakkaataa walii tumsuutiin isaanirra jiraan jedha. Inni gara inni guddaan har'a mootummaan gabroonfata yookaan mootummaan abbaa irree kun biyya keessatti sabaaf sablammii walitti buusaa jira ogaadeenii fi yookaan somaalee fi oromoo sababa daangaatiin sababa guddaatiin dabbaloota isaaniitiin ergamanii walitti tursiisee sabaaf sablammii walitti buusaa jira isa kana irra caala hanqisuu danda'a tumsi kun jedheetti hubadhaa jechuudha. Sabni kun sirriitti hubatee dabbaloota isaaniitiin tuttuqaa isaan tuttuqanii sababa kaloo yookaan lafa horiin oduurraa lafa bishaan oduurraa walitti bubbuusan kana irraa hubatee sabni kun saba tokko saba rakkoo jaarraa tokko ol rakkoo wal fakkaataa qabaataa tureedha isa kana hubatee walitti bu'uu akka hin qabne rakkoo isaan irra gahaa jirummoo akka waltumtuu isaanirra jiraatuun jedha isa biyya keessaa isa biyya alaatti gaafan deebi'u dhugaadha. Barootii darban kana miidhaa biyyarraa oromoorras ta'e kan biraarra gahaa jiru yeroo adda addaa mormiin hiriirri mormiin godhaa hojiin dippiloomaasii hin hojjetama hagala soomanii hawaasni ugaadeenii fi hawaasni oromoo yeroo baay'ee waliinii hiriira mormii kana ni bahuu jechuudha kanaaf bi ammallee kun irra caala cimee bifa wal fakkaataadhaan hojii dippiloomaasii ta'ee hiriira mormiitis ta'ee waltumsanii hawaasni biyya alaa jiran kun. Waltumsanii hiriira mormiitis ta'ee hojii dippiloomaasii waliin akka hojjetaman dhaamsa dabarsadha jechuudha.
Obbo Ayiluu Iddee sagalee bilisummaa Oromootiif gaaffiif deebii kana gochuuf tolitti waan nu argamteef galatoomin.
Isinillee waan hiree kana naa kennitanii naaf yaasaniif hedduu galatoomaan jira.
Obbo Ayiluu sagaleen bilisummaa Oromoo magaalaa Minneapolis keessatti si arge yeroo ammaa addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaalee sabaa cunqurfamoo ta'an bilisummaadhaaf lolanii wajjin tokkummaa uummateera tokkummaa kana akka nam tokkoottis ta'u akka dargaggoo tokkootti akkamitti ilaalla?
Ani tokkummaa kana akka nam tokkoof akka dargaggoo tokkootti ani waan gaariidha jedhee tanna kanaatiin ilaala waan kun kana qofaa irratti illee dhaabbachuu dhaabbate namoonni yaada akkas wal fakkaataa qabanii fi saboota cunqurfamoo qabanii fi kan mirga ilmaan namoota kabajamuu irratti warri yaada wal fakkaataa qaban kana caalaallee too walitti dhufanii waan akkasii jabaatee yoo too itti fufeen jedha ani yaada gaariidhaa waanuma ta'uu malee jedheetan kanaan ilaala. Mootileen cunqursaa biyya sanaa jalqabuma egaa dhufanii jalqabanii isaanitti biyya kana cunqursuudhaan kan isaan bitaa turanii saboota ta'ee
namoota biyya sana keessa jiran haala adda addaatiin addaan baasul waan ta'eef isa kaan sabummaatiin kaan kutaatiin kaan amantiin waan akkasiitiin addaan baasaniif yeroo adda addaa akkasitti bitaa umurii dheereffachaa turanii tooftaasaa haa jijjiiramu malee hundumtu yoo dhufa waan akkasii qabataniitu kan isaan deemanii. Wanni kun immoo tumsi akkasii kun uumamuun haala isaan itti bitanii umurii dheereffachuuf namoota addaan saboota adda addaan baasanii bitan kana namoonni kun yaada tokko qabaatanii saboonni cunqursamaa wal fakkaatan kun mootii cunqursaa kana irratti ka'uudhaaf waan gargaaruuf jecha tooftaa isaan sanaa waan tooftaa mootummaa koloneeffataa kana waan cabsuu fi haalaan barbaachisaadha jedheetaniin akkasitti ilaalaaniiru.
Ani Tashooma Hiiqaan jedhama. Ganeen irraa hirmaatte naannaa Osolooti. Osoloo magaalaarraa xiqqoo gara kiiloomeetira 2 baatti Kolbottan kan jedhamu naannaa kan hin jiraadha. Walgahii kanarratti kaleessa hirmaatee ture. An akka nama Oromoo tokkootti hedduu gammachuu qaba. Tumsa namooti wal fakkaataniif jaarmiyaa wal fakkaatan waliin adeeman kan oon arguwan hedduu Oromoon kan akka ga'u of shakkii tokko malee akka duuba dhaabbatuu fi akkatti gammadu nan abdadha. Warra wal fakkaatan warra kanaan dura illee barateeraa waliin turre Gaambeellaa uummata warra Sidaamaa. Uummata Ogaadeen warra miidhaan irra ga'e Beenishaangul warra rakkoon irra ga'e namooti wal fakkaannu warri kaan gadaantummaan warri nu bulchaa jiru warri nu butaa nu garboomsee jiru kan ittiin ilaalu nuti immoo kan walitti gammannuu fi kan waliin deemuu kan dandeenyu waan ta'eefan hedduu gammachuu qaba. Baay'eetti gammada. Namni kana fuuldura dhaabbachuudhaa deemu nama wayyaanee wajjin. Deemu hojii wayyaane nama hojjetu hoo hin ta'in Oromoon kamiyyuu kanarraa namni sun dura dhaabbatu waan jiru natti hin fakkaatu. Uummanni keenya illee jaallan dirree qabsoo jiran illee tumsa kan argachuun isaanii hedduutti gammaduu qabu. Karaa biraatiin uummata Oromoo uummata ollaa jiranii wajjin wayyaaneen kan wanyaachisaa jirtu wala jechisaa jirtu. Ishiin kanarratti abdii akka kutattu abdiin qaba. Uummanni immoo wal ta'ee kana dhaga'ee uummanni akka wal ta'uuf akkuma durii akka nagaadhaan wajjin jiraatu illee abdii qaba. Akka isaan waliin jiraatan illee akka walitti dhufan illee nan hawwaa fi kanaaf amtiko kanaan ilaala tumsa abaa'oon godhe kana kan hin argu. Uummanni keenya kan biyya keessaa qabsoorra jiru kan rakkataa jiru kan wayyaaniin dararaa jirtu tumsa amma uumame kuni isaan waan guddaa akka ta'e abdii qabaa irra guddaa immoo isaan wali gaaranii akka qabsoo kanatti dhufaniin dhaamsa dhaamafi warra Awurooppaa fi Ameerikaa jiru biyya addataa jiru kuni warri baratanii walirratti duuludhaa fi hamiidhaa fi walnyaachuurraa dhaabbatanii akka dhaaba kana duuba dhaabbatanii gumaata isaan irraa barbaachisu. Akka gumaachanin haamsa dhaamafi.
Abdullaa yeroo adda addaatti Addi Bilisummaa Oromoo jaarmiyootii qabsoo saba isaanii gaggeessan wajjin tumsa uummachuuf carraaqqee adda addaa godhee jira. Yeroo ammaattis immoo saboota akka Ogaadeen, Gaambeellaa, Sidaamaa, Hadhaa fi Ogaadeenii wajjin tumsa qabsoo bilisummaa uummatee jira. Isa kanarratti akka qabsaa ganna dheeraa qabsoo kana keessa turtanii har'as jirtanutti maaltu isinitti dhaga'ama?
kalato gammachuun na tagagam maama warra kana yo irra jenne waan warra ogaadina warra sidaamaa kana ganna fagoo waliin lolarra turre ganna fagoo waliin jiraanne ganna fagoo waliin turre warra kana amma gammachuun guddoon na tagagamtu warra san duruu waliin jirra ta gambeella ta ammallee benishaangulii kona nuu itti dabalamuun warra kana qabsaawa waliin jiraanna unkaa kaafee jirullee ebelu kan jenne nuuti waliin mirga fi abbuu falmatee waliin jiraanne diina nu garroonfato kana bakkuma takka waliin ifirra kuffinnu fedhaa jedhaan yaada kiyyaatti kan gammachuun natti dhageantu taate.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan kun qophii sagalee bilisummaa Oromootirraa sinii tamsa'aa jirudha. Egaa tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenye irraa qophiin keenya inni xumuraa immoo gaafii fi deebiidha. Gaafii fi deebii kanas kan gaggeessine dargaggoo Ibsaa Dhugaa waliin. Kan inni irratti fuulleffates dhiibbaa yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti afaan Oromoo irra gahaa jiruu fi afaan Oromoo afaan Amaaraatiin bakka buusuudhaaf taasifamaa jiru irratti fuulleffata. Nu faana bu'a.
Dargaggoo Ibsaa Dhugaa Oromiyaa irraa sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffii fi deebii kana gochuuf waan nu argamteef galatoomi. Dargaggoo Ibsaa, yeroo ammaa mootummaan wayyaanee keessattuu naannoo Oromiyaa irratti magaalaalee tokko tokko walgahiin gaggeeffamu gara afaan Amaariffaatti deebi'aa jiranii. Mee waan kana waan quba qabdu dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsa.
Akkuma beekamu naannoowwan Oromiyaa afaan naannoowwan hundumtuu afaan isaatiin kan gaggeeffamu jedhama. Haa ta'u malee naannoo Oromiyaa keessatti magaalittiin gurguddoo fi iddoo qabeenyi gurguddaa jiraniif galiiwwan gurguddaa jiran baay'ee isaanii keessatti maqaan afaan Oromoo seeraaf kan taa'e malee kan keessatti haasa'amaa jiru miti yookaan immoo kan keessatti ittiin hojjetamaa jiru miti jechuudha. Fakkeenya yoo fudhannee afaan Amaariffaatiin kan gaggeeffamu walgahiin illee kan taasifamu kan mariin gaggeeffamu jechuudha. Gara Shaashamannee sulunta sabata nagatafu nagadari burayu sabata galan bishoftu adama kamise darra akuma kana fike magalanni kun specially kutuma gutu ojinti afan hoji yu reporti daf yu kan mo gabasaf yu tein ala afan oromo yorotti fayyadamani mulatu
kun tari waye dimma master plani yero amma nanno finfinne ratte murtaye tana wajjin walqabata kanjinef kesattu nanno na tamakata jirtu nanno kana rafa goda baha oromia maqatuqteta ka oromia maqatuqteta kun manni sabamnita ni guddani wannu batamuira
sawamni ni guddani biyettine biya sabaf sabalamni biyenna sawu biyya sabaaf sablammi keessatti afaan oromoo bakka biraa biyya sabaaf sablammi biraa keessatti yeroo inni kabajamu hin agarru afaan oromoo haasa'umti iyyuu akka yakkaatti yootti haasa'amudha kan itti agarru yookaan immoo akka nama yakka hojjetetti ilaalanii namni kun yookaan hippoodha jedhaniitu yeroo isaan itti magaalaa keessaallee tiiviimaa feediyoo afaan oromoo illee akka hin dhaggeeffamne yerootti organtu jira. Haa ta'u malee magaalaa Oromiyaa keessatti immoo biyya sabaaf sablammiiti jechuudhaani afaan warra kaanii akka kabajamuuf afaan isaa ukkaawamee aadaan isaa ukkaawamee seenaan isaa ukkaawamee olaantummaan afaan warra biraa yookaan sabaaf sablammii kan jedhanii waaman keessumatti olaantummaan afaan Habashaa akka irratti olaanu afaan Amaariffaa akka olaanees waajjiroolee keessatti namoonni afaan Amaariffaa danda'aman. Akka keessummeessaa manni taasifama kun immoo maalirraa ka'eetu yoo jenne namooti waajjira oromoo kan baay'een isaanii oromoota miti warra oromaan yookaan immoo warra afaan oromoo kana baran malee akkuma afaan oromoo achi keessatti baay'een isaa hojjetamu yookaan baay'een akka haasa'amu warrallee barbaadan jechuudha parsonaalii yoo ilaalle kanaaf yeroo baay'ee sababa maastar pilaanii wajjin wal qabatee qofaatu hin taane. Otoo master plan kun hin duumayyuu bonna ture yeroo ta'u amma garuu baay'inaan ija baasee kan dhufe manni barnootaallee afaan caalmaan afaan oromootiin kan gaggeeffamaa hin jiru weedduun barattoonni kan baratan afaan waliigalaa mana barumsaa keessatti afaan amaaraa ta'ee jira. Kun immoo maal agarsiisa oromiyaa keessatti. Uummanni oromoo ga'eessa har'aa akka inni hin qabne qooda akka inni hin qabne guutummaa guutuutti agarsiisa maalis har'as yeroo sirnoota darban sana caalanii afaan oromoo irratti hacuuccaaf duullii yerootti gaggeeffamudha kan argaa jirru normaalii jarri siyaasumaaf qobaa jecha afaan oromoon hundumtuu namoonni hojii isaanii hojii afaan oromoo ta'eera. Afaan oromootiin waliigalaa jiru jedhanii odeessuudhaaf malee afaan oromoo kun haga eeganiitti yookaan immoo haga barbaadanitti hojiirra oolaan jiru.
Dhaabni argamtuu wayyaanee opiidiyoon waltajjiilee adda addaa irratti yookaan immoo yeroo filannoos wanti uummataaf waadaa seenaa jiru maalinni aadaa sabichaatii fi afaan sabichaa kabachiifneerraa nuti jaarmiyaa mirga uummata oromoo tiksaa jirrudha jedhu gama miidiyaa isaaniitiinis. Ganamaaf galgalata kanadha kan isaan uummatatti imanu. Haa ta'u malee keessa keessaan afaaniif aadaan uummatichaa sharafamaa jiraachuu isaatii kan yeroo ammaatti mul'ataa jiru naan jechaa jirta. Isa kanaaf jaarmiyaan kun afaaniif aadaa sabichaa kabachiisuudhaaf gahummaan isaa hammami uummata biratti ija maaliitiin ilaalama keessattuu dargaggoota Oromoo biratti?
Baay'ee kan nama ajaa'ibu. Waa'ee aadaa fi seenaa afaan oromoo gaafa haasa'amu biyyattii keessatti oromoon yookaan sabni oromoo biyyi oromoo guddaadha. Biyya oromoo saba oromoo malee biyyi kun maqaa hin qabdu seenaas hin qabdu aadaas hin qabdu. Oromoon hin jiru taanaan namni kamiyyuu warri amma abbaa waan aangawaas ta'anii ta'ee warri biyya bushaa jira jedhani akka biyya hin qabnettidha kan jirre of lakkaa'an oromoo malee eessayyuu deemuu hin danda'an sababa kana. Warra amma PDO jedhaman itti buuta siyaasaa godhanii itti fayyadamaa jiru. tiguto siyaasaan mi ta'e immoo gara dhaabisuun yookaan immoo namoota sanaaf waan isaan hojjetu jedhan hojjechuudhaan kana aadaa Oromoo, seenaa Oromoo ama fakkeenyaaf yoo fudhanne namoota gaafa irreechaa irratti yookaan immoo sagantaawwan adda addaatti taaboliin gaafa eebbifaman faarruu yookaan immoo sirboonni aadaa Oromoo ibsan yoo sirbaman wanna kanarratti gulaalamanii calqabanii tokkan isaan reediyoo fi televizyiinitti illee darbuu danda'an yookaan immoo isaan istuudiyoo yoo ta'an qofadha kan isaan sirbi sun istuudiyoo illee galuu danda'u yookaan immoo namoonni sirba sana sirban namoota afaan Oromoo hin dandeenye garuu afaan Oromoo baran yoo ta'an jaraaf akka isaan barbaadanitti akka isaan sirban taasisamee yookaan immoo akkanumaaf galma aadaa seenaa Oromoo jechuudhaan galma tokko ijaaraniiru galma sana keessatti illee namooti sabboontoota ta'an yookaan immoo Oromummaa isaaniitti calaqqisiisan aadaa isaanii seenaa isaanii akka isaan achi keessatti ibsatanii taasifamu. Fakkeenya dhiyootti godhame yoo ilaalle fayyuu dandanaa yookaan saggaa'een dhukkubsatee namoonni galii walitti buuruudhaaf jecha gaafa achi keessatti galma sana keessatti humna kana hojjenna jedhanii garuu galma Finfinnee yookaan Addis Ababaa Baahil Addaraash kan jedhamutti akka taasifamu ta'eera jechuudha. Kanadha kun wanni aadaa isaan seenaa afaan Oromoo dhugaa Oromoo kan isaanii guddisne jedhanii haasa'an kanadha. Kan biraan aadaa Oromoo yoo fudhanne fakkeenyaaf Finfinnee keessatti namoonni wayyaa aadaa Oromoo ni uffatu. Akkanumallee wanni wayyaa aadaa gurgurtaas ta'e kiraan ni jira. Gara baadiyyaa Oromiyaatti yookaan immoo gara magaalaawwan Oromiyaa Lixarra, Kaabarra, Kibbaa fi Baharra yoo deemne wayyaamti aadaa Oromoo uffachuun akka hiphootti nama laalcha. Warra qophiidoo biratti namoonni kun hiphoodha jedhamanii kan isaan waamani. Yakkamaa ta'u aadaa Oromoo yaa aadaa Oromoo uffachuu isaanii irraan kan ka'e. Sirba Oromoo sirbuu isaanii irraan kan ka'e. Kaaseexaa afaan Oromoo aggeeffachuu irraan kan ka'e namoota hiphoodha jechuudhaan uummata keessatti hawaasa keessatti akka jarri fudhatama hin godhamne duulatu irratti taasifama. Jarri umurii isaanii dheeressachuudhaaf malee aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, afaan Oromoo tibbatti kennuudhaan miti kan isaan yeroo ammaatti hojjechaa jiranii. Sababa Oromoo uummata kana qabatanii deeman malee sababa Oromoo gammachiisuuf yookaan immoo seeraa fi biyyatti wanna ni ajajuuf raawwachuudhaaf miti jechuudha. Dargaggoota biratti Oromoo dhalataan qubee yookaan immoo qubee jenereeshinii wanni tokko iyyuu gara mitiiti. Mootummoota biyyicha gaggeessaa jiran illee nuti akkuma Afrika Bahaa yookaan East Afrikaa irra jiru irratti dargaggoonni Oromoo amma eenyuun dursee deemaa jiru. Mootummaa biyyattii keessa jiru dursee deemaa jira. Bulchitoota dursee deemaa jira. Abbaa aangawaan siyaasaa dursee deemaa jira. Kanaaf namni amma kanatti biyya kana hoogganaa jiru yookaan gaggeessaa jiru jedhee namni nuti illee fudhatu yookaan aadaaf seenaa Oromoo irratti hojjechaa jiru jedhee namni fudhatu tokko illee hin jiru. Hundumtuu gama isaa danda'ame miidiyaa danda'ameen intarneetiidhaan isa ta'utu jira. Waanuma arganeen afaan kanaaf aadaa kana seenaa kana irratti hojjechaa jirama malee gara garaatiin waan hojjetamaa jiru tokko hin jiru. Jarri uummata dudduuba yookaan dargaggoota kana dudduubadha kan isaan deemaa jiran malee fuuldura deemaa hin jiran.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin kun kanaan hin xumuramne kutaa lammaffaa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabanne kan dhiyaannu ta'a.
Ittiin boonna malee kennuma dhufeenya kan ittiin nu beekan aadaa gadaa keenya. Ittiin boonna malee kennuma dhufeenya kan ittiin nu beekan aadaa gadaa keenya. Nama hin kaaneessu afaan Oromtichaa duriitti ni baame isa teerri gataa ittiin nu tumaame isa hortee keenya garri wulli dhaabe isa baana langaa irritti lallaabe isa Oromummaa walitti nuugale isa malagaan uumama keessu dadhaabe isa mootin biyyaa ittiin diinagee. Oh
Nagaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophiin keenya galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira.
Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nuu jiraadha. Injifannoo ummata Oromoo.